Brother, on film.
Yeah. Yeah, Gina. Listen. Malawi fukula vanti mawanga Malawi ni Malawi sininga sinte mawanga Mwina chiyambireni Tunamve mawanga ndi kubwela ndikankani ndeno umvele mawanga Beba kukuchokela ndi kubwela jonzi Na yesa kubirira ina sala ndi misonzi Zingandi wawa mulongo wanga rozi Anzake kumusala ndi kumaso wachikondi Patendi fan Azindi chula ndala Mafudu kujuru kasuti napangira dala Didakali ndi moyo Tia zinzanga wezi Ambili ya napita aso chitika somwezi Kani za kuno huko za kulemba buku Infaza daily antu kufanga jinkuku Moti ife moyo Nijiso mojo mwechi Chojita jikusowa kusowa saka ya lenti Zana nizuro ndina beza kukaganyo Nakula kakreda kutinife kumawano Nikula bandu Nifunga GVN Menezi kukalira moyo Wai ni mziwe Nation ni